baby say my name. While I'm bashing a screw.
Buddha's on your power.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Wewe, wewe, wewe yapo wewe, wewe.
Yule mwenzako nampenda, hila ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia. Tizo posti zake, nikiziona ga moyo nashtuka. Kwa uzuri wake, na isiso mimi tu wengwa na mtaka. Iyo bodi yake sex, bodi mejengwa mejengeka. Nisha fulila, minampenda kweli anantupa. Nisha chonga na ndugu zake, kama kuna msadeza nifa. Wakanipa namba yake, nilisha kupiga na simu kushika. Basi mwambie anavyonivimbia, mwezi ya minisha koma. Kutwa na sarandia, naishia kusonyo. Mwambie anavyonifanyia, Mungu anamuona. Kunikata mbele za watu,
oh, shakoma.
Yule mwenzako nampenda, hila ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia. Minachotaka nionge naye. Kene mwambie, mi hata nikimjua jina kwangu sawa. Ila sizidisha kajantu atina tapaga. Mi mwazeko vumilivu sinya, yeah. Na nitamgenda kama luba niwe wakecha. Nitamgenda kama luba niwe wakecha. Kweli mapenzi ni leo, pesa na mali sina. Hila ni maisha ya pita yo, kesho ntapate shima. Anivumilie, ulembo mempitiliza. Mungu kambali kiaise. Sijaone pe kama ye akandani aise.
Yule mwenzako nampenda, hila ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda.
Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia.
Buda zoni apa
Asani msela babaka simu Nazadi wa Moscow. Sele upepo Msodoki wa kesho. Ziggy Mari Wari Wari Pora Na Luka Show Cholo Boxa Digala Sairo Toshi the Dawn. Dada wile my defender.
Afrizi Momo Msodoko Bobi
Chaff Montana Koba Kifea Banksy Maniga Banksy Biggie Lashe
Lashe
Casemiro Stweka
Osama Melody Sandan
Warambashi Ndo Logo
Exhibition Usisubutu Wanyalea.